Baba yangu akisha sema, viziwi wanaimba na kusifu. Baba akisha sema, hata mchana unaweza kuwa usiku. Akiunguruma, maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma, hata magonjwa yote anayatibu. Baba kisha toa kibali, sizani kama nitakwama mahali. Akisha toa kibali, sizani kama nitakwama mahali. Jehova Shama, hakuna kama we, my lover, my lover. You're my redeemer, protector, forever and ever, my father. You are my father. Hakuna cha kuogopa, nuru yako yantoa gizani. Hakuna cha kuogopa, mbele yangu uko nami. Akiunguruma, maswali yote yanapata majibu. Akiunguruma, hata magonjwa yote anayatibu. Baba kisha toa kibali, sizani kama nitakwama mahali. Akisha toa kibali, sizani kama nitakwama mahali. Ah yeah.